99 everything. Last King.
Tucci.
Oh yeah, moko moko, yes, au vipi? Tujachie kato na kesa au vipi? Pakizidi unyama tunapoa au vipi? Pakiboa tunachimba fresh au vipi? Kizingua na zingua, au vipi? Fresh tu kafu, yes, au vipi? Wachumba kishoboka hatuvungi au vipi? Macho yote yapo on us, kwani vipi? Vipi tag lako la kidwanza au vipi? Hivyo najificha na jibranda au vipi? Meza zichafuke times two au vipi? Na jikoni paka tuongee au vipi?
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Na vikao hufanyika bar au vipi? Vinginevyo tutakuwa busy, kwa mvipi? Una enjoy zaidi ukilipia au vipi? Pesa haikai kitulia au vipi? Party don't stop, tunahama au vipi? Sukendesha kama imeibiwa au vipi? Tochi zote zimesha lipiwa kwa nzipi? Ya tundo na tu protect au vipi? Living our life to the best au vipi? Kitakacho turudisha down sijui kipi? Psycho itabaki kuwa tight au vipi? Kutokujuana ni silaha au vipi? So you know what's next.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Tunchi Master.
DJ, keep it on repeat.
Tell me.